Sergey Aksyonov ayaa saxaafadda u sheegay in ciidamada Ruushka ee ku sugan Crimea ay dhisteen difaacyo casriga oo qoto dheer, isla markaasna ay haystaan ciidamo iyo qalab aad u tira badan oo ay kaga hortegi karaan weerarada Ukraine 13 bilood kadib markii Ruushku si buuxda uu usoo galo dalkaasi. Ma dhayrsan karno cadowga, laakiin waxaan hubaa inaan dhihi karno inaan diyaar u nahay weerar, mana dhici doonto musiibo, ayuu yidhi. Hadalka Aksyonov ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski uu dib u xaqiijiyey rabitaanka Kiev ee ah in dib ay u soo ceshato gacanka badda madow ee Ruushka si sharci darro ah ugula wareegay Ukraine 2014, waxaana markii ugu horreysay uu ku dhawaaqay bilowga howlaha xoojinta ee Crimea bisha November isagoo aan faahfaahin ka bixin. Bishii Febraayo, shir amniga uu guddoominayay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in shaqada la qorsheeyey inay dhammaato April. Sawirada dayax gacmeedka Maxar Technologies ayaa muujinaya shabakad adag oo dhufeysi ah iyo qalcado kale oo laga qoday meel u dhow Medvedevka oo ah magaalo yar oo u dhow marinka u dhexeeya Crimea iyo dhulweynaha Ukraine, taasoo muujinaysa walwalka Ruushka ee ku saabsan suurtagalnimada weerar kaga yimaada Ukraine. Falanqeeyaal military ayaa filaya in Kiev ay ka faa'iidaysato jawiga soo hagaagaya si ay markaas ula wareegto goobta dagaalka iyadoo wadata qaybo cusub oo hub reer galbeed ah oo ay ku jiraan tiro badan oo taangiya ah iyo ciidamo cusub oo lagu tababaray galbeedka. Ciidamada Ukraine ayaa laga yaabaa in ay soo maraan marinka dhulka ee u dhexeeya Ruushka iyo Crimea oo ka soo jeeda Zaporozhia, kuna sii jeeda Melitopol iyo badda Azov, taasoo ciidamada Ruushka u kala qaybin karta 2 qaybood. Ciidamada Kiev ayaa wajahaya loolan adag si ay meesha uga saaraan ciidamada Ruushka, si kastaba ha ahaatee, iyadoo hubkooda ay u badan tahay inay la kulmi doonaan meelaha miinooyinka, gudadka, lidka taangiyada iyo caqabado kaleeto, halka nidaamyada dhufeysada ballaaran ay daboolaan ciidamada Moscow. Kremlinka ayaa doonaya in Kiev ay qirto aqoonsiga madaxbannaanida Ruushka ee Crimea iyo sidoo kaleeto inay aqoonsato qabsashadii September ee gobollada Ukraine ee Donetski, Kherson, Luhanski iyo Zaporozhia, iyadoo Ukraine wacad ay ku martay in Ruushka ay ka saarayso dhammaan dhulalka xoogga uu ku haysto, waxayna meesha ka saartay wax wadahadal ah oo dhex mari doona iyada iyo Moscow inta si buuxda ay ula wareegayso gacankuheynta dhulkeeda. Qaybaha ay Ukraine maamusho ee 4 gobola ayaa waxaa laga dareemay duqeymaha Ruushka bilihii lasoo dhaafay, waxaana ku dhaawacmay 7 qof oo rayida duqeymaha Ruushka ee Doneski iyo Kherson Isniintii, sida uu sheegay xafiiska madaxtooyada. Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu shalay u adeegsaday dayuuradaha SU-35 si ay u duqeeyaan 2 magaalo oo ka tirsan gobolka Zaporozhia, sida uu sheegay madaxa xafiiska madaxtooyada Ukraine.